do leydi ni share sukabe latibe indira mo babira mo ngonda sebe ciedi on wadda nabe jadaale sanne ga wobbe mabbe no torde e lay baade do jotto do endan dum wonno hono rewbe jogotobe ben endan do enna der gallu nyemey rewbe heewbe de serama sey yato fedde ko jewto fila rewbe kanyo sukabe wamben ya torraji e der galleji ga alle hebene mosole chadalde enda yerno aljuma trawore ibrahima latir kanyo hawji sigilaji fedde de enda haldiri
sur dika ya
on der himbe sappo a heban sukabe jeetato gombe no kolle bone on gi an hala maji pide e mabbe min kebi sukabe dubbe ittabe e kol ngam golle wuro sattudi min bawta wi'i golle mardi de golleji no gondudi torra sanne handa sukabe gatte der iri golleji din gam be dubi jenay yade sappo e joy
maître kadijatu amadou goto e jingono mimbe do fila sariya o sukabe hewbe inniraɓe sakititoɓe jogoɓe ɓen endan no torraɓe sanne ɗum ɗu kon ɗan wona joom fuɗɗi
la maltraitance parla
ko neɓi sanne dey nanda mardi jaman ngam handen innajo on tefirta suka on ceede no hollan ɗum bone non min kay mbiɗo wawa watti ɗum nder kollol bone he golle hirñere
maître kadijatu amadou o ɓeyitti wiide ke hon talki sariya leydi men niger wala fuu to jukkoto hon neɗɗo gaɗo basi hon non enda ka non woni e dow ɗatol keɓe ɗiɗi e nogay ɗiɗi ngol talki ɗi endan wi'i neɗɗo fuu piiɗo goɗɗo barminimo dow hen saare no woodi ko jukkete
nder laabi séria leydi hollaka to laabi séria dilli dow kolluɗo neɗɗo gon bone sayni ko waddi piiɗe fa yetti to nawnere no ɗatol keme ɗiɗi e capan ɗiɗi e ɗiɗi holli ɗon kay jukke no watti nange kasu lebbi tati yaago duuɓi ɗiɗi joɓol ceede ujunaji ɗiɗi yaade uginaji lasso na gotel majji deni nawnere sattune non wawi nangede kasu lebbi jeego yaade duuɓi tati jukke ceede gaɗoje ujunaji nayi yaade ujunaji lasoji ɗiɗi
sukaɓe latiɓe no jiiya torraji e juuɗe inniraɓe na babiraɓe sakitiɓe joguiɓe endan maître kadijatu no nodda yaade e sarɗoɓe gam batte ɓe daara laabi ɗin ko watta ko tawi sukaɓeɓe yitene hakkeji mum dow majjum.